Nishi nguiye gukubitwa Hariko nyuma yibye byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe Nk'inkoni nyinshi nk'imigeri Nk'inkumi nyinshi nguiye gukubitwa Hariko nyuma yibye byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe
Ndabizi ndanabyemera Je narakosheje Gusa nanjye sinjye n'inzoga zabimoresheje Nakoze ibidakwiye unkosoye mubwire nabi Urasigana isanga ndijye nyine mu kirambi Umunsi wose uhise ndushaho kuregeta Kuba tutari kumwe ari wowe nabitse impeta Ubu buzima ndiho mama munsubize inyuma Muri aka kaga ndimo siho nifuza kuguma Mbabarira uhindukire Baby ungarukire Aho ndi ubusa uherewe masusurukire Kuva umunsi ugenda Baba yari jyewe wizira Amakosa ndayemera Please mbabarira Ni wowe nshaka Wowe maze amara icyaka Mwari waka ukwiyikamba buri mwaka Gerageza umane ariko mbabarire Usubize icyizere twongere twibanire Ndakwinginze abagushuka mundeke bananire Garuka twongere tugire urugo ruhire Ndemere igihano cyose ndibuze guhabwa Gusa kukubura burundu byo biragatabwa
Nk'inkoni nyinshi nk'imigeri Nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa Ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe Nk'inkoni nyinshi nk'imigeri Nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa Ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe
Ntekereza rwose mbona nta mbabazi nkwiye Guhera umunsi wagiye akenshi ndarana nariye Mbayeho mbabaye mu by'ukuri ndiho nariho Mu gahinda kenshi nk'ako umuntu uri mukiriyo Ukuntu wowe utuje mu by'ukuri sinkumerita Tuba mu isi ifite ibihugu byinshi ku ikarita Mu bari benshi bayituyemo ko ntawukuruta Ni gutyo nkunda yewe nkaba nkurusha Ugira urugwiro uca bugufi uri cool Mu buranga nawe uguhibura beautiful Niki nakuburanye ku buryo nakubabaza Icyo ngicyo nanjye ni ikibazo nibaza Ko ntacyo utankorera ni kuki nguhemukira Nicuza baby please mbabarira Mpa amahirwe yandi singusabye ya nyuma Nkubita inzara cyangwa yenda nduma Mpano kubishaka njye maze kwisuzuma Aho kukubura isura yanjye yuzuza inguma Ikosa ndaryemera kandi sinzarisubira Namaze kubona ko nitaye mu mazi abira
Nk'inkoni nyinshi nk'imigeri Nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa Ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe Nk'inkoni nyinshi nk'imigeri Nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa Ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe
Muri iyi si turimo tubaho dukosa Nyuma yo kukubabaza nkenze kuguhoza Nkwemereye yuko numanuka nanga imbabazi Nzaba umuntu utigeze umenya ndetse utanazi Ibibazo najyaga ngutera umusubirizo Nzabihagarika maze mbigire ibisubizo Nzagukingira agahinda nguhunda w'indabo Nzarekubuka maze mba umuntu w'umugabo Ndabikwemereye mana ndetse unanca amande Umbwize ukuri kose nta na kimwe nca iruhande Mbabarira ngarukira Nemeye ko ntazongera kuguhemukira
Abanyabyaha nibo bateraga Yesu amabuye Abanyamakosa nibo bakubwira kundeka Ushobora kubumva kuko aribo bakurabuye Nsabye ibihano n'imbabazi singutegeka
Nk'inkoni nyinshi nk'imigeri Nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa Ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe Nk'inkoni nyinshi nk'imigeri Nk'inkumi nyinshi nkwiriye gukubitwa Ariko nyuma y'ibyo byose mpabwe imbabazi Kuko kubaho nakufite ndabiramiwe